Kristo otudde ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaffe otegeera obunafu waffe bwonna era otuyise okusemberera entebe y'okusaasira.
Toka jolie.